DMG. I go for the name of Mark Shua. I believe one day I will be high. TZ country.
Unataka maendeleo, jaribu kulipa kodi. Leo wangu jiyo niko vuta kwenye mudi. Popote tax club ili kundi rawe ready. Six kui team ni mengi wamejifunza. Toka kwa warim na upia kujongeza. Rushwa ifai chunga sana haki yako. Kodi ndo uhai uzarendo taifa lako. Mabadiliko daima uanza na wewe. Acha miche pupa fata njia ile yenyewe. Member tax club mzarendo nchi hii. Spendi misaba wakati nchi yetu richi. Nunua bizaa na kisha dairi city. Mbona tutasonga toka hapa tulipo keti. Saruti Magufuri, mheshimiwa John. Kweri wa Harari watenda toka moyon. Ira bizaa haram zinavuka mipakan. Ona nyingi sum zinaua watu nchin. Na kodi ya wakwim tax club inawapen. Also me, Maka gotta shoot bad reader. I never go back, my vision to be a soldier.
Tax club, nataku guru. Izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru. Izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru. Hapa Castro.
Kisho ni atari, korapta yutafakari. MCs mistari, natoka jamii harari. Postable, vipi unakura rushwa kwenye game kila kona. Aspifu ya lalishwa kama rushwa mekoma. Machizwa jilushe kwenye chimbo za mita. Vipi, mbona kimia na kimia kimenuna. Kwa hizi foko na wachoma mpaka tumbo mnakuna. Kiongoza kitwa mkuu inamana na cheo. Wezi pendelea tu kwa luninga na ledio. Takukuru respect. Wajasho mlaro mwaga na makina representi na lushwa kufuku zaga. Matumbo ya na nyama kwa jasho ramaskini. Punguza wasama jiulize unafanya nini. Kazi na lushwa eti kipi vipi bora. Ni bora kujepusha ili kwe escape msara. Nipeni gwara manige nye busara. Uzoti jara na maera wanagoba kaahera. Ukiunga tera unavutwa mpaka jera. Saruti dispiste shima kwa bwana jera. Na unaweza rest in peace kwa sarawe nyampara.
Nataku guru, izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru, izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru, hapa Castro. Hapa Castro,
kiongozi bora amekwisha pewa kura. Asiye na masiara na kupenda kuza sura. Nani rake jina wana huyu Magufuri. Huyu ndo kiboko kwao kwao majehuri. Kwanza ni mpore mcheshi mwenye yuzi. Pili ni mlokore mwenye upendo na wanafunzi. Tunapenda shure amekwisha kuwa raisi. Madogo anasoma bure anaripa school fees. Eti kama zabu msahara tabeba. Watamuwazibu kama Yesu na msalaba. Anajiamini kama mimi hapa mjini. Ujuzi wa kichwani kama thinker wa dunia. Watu mitahani huyu wanamlilia. Ulefu wa mafupi, hizo tu ni mbwe mbwe. Cha msingi akili na kufanya mambo yaende. TZ kanti tutangara kama mwenge. Magufuli huyu akisonga na ili kombe. He's strong man, can govern our country. Yes, very fine, Fendi one, not a two. Mademu wakithema love you, anathema ka thank you.
Tax club, nataku guru. Izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru. Izi cruise we up, tutangara kama nuru. Hapa Castro, riba kodi kwa uhuru. Tax club, nataku guru. Hapa Castro, Hapa Castro.
What up, my big boy G Zare. Yeah, wrong side wise, you know. From TZ, we are playing music daily.